Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ono hettini be studio kalangu. Kodi jamon e modon Allah waddi en ton nanton yewtere mi ngadon ton yewtere de konda jodda kale won ko min bito dum gam batte firde ko himbe andinde dum ko na wada e der nokkuje den ne ka yewtere fu ko mi ngado studio kalangu. Oda mbawi hedde dum do radioji chapande joyi didi goddidoji studio kalangu der regioji jetat di leydi Niger. Chagal mun dudo internet dum woni WhatsApp kanyi e Facebook fu oda mbawi hedde hono kedde sigilaji studio kalangu hawtade e nedo yewtere e hore mudum nonno do wodi lamba tati didi joyi goddo RTL fu no wawi nyeddude lamba o gam batte heba sigilaji studio kalam hande de endan en tawa karander gallure sayi gallure alpha mama njobbo nokku to garde fa gade de do yewtere yewtere men de do hande yatna filla hono le departement mo sayi ko wonno wada har filla ko darto demal e durngul dun du konna alle eden andi departement sayi o tawa kanani hore hudo nayorade yannange leydi Niger nokku to yehe roy e to wite kero le tati to lati du dubi cakti de dan no wodi chadal har filla ko darto de nagu e jonde jam dum e woni ko rafi de nagu endan e hakkiloji imina do endan di woni no wada e do fi ko darto golle yimbe tawabe nder departement o endam dun du konan dar golle demal kanyo e golle durngul tembe gi nanan poten seda departement mo sayo enda sen dari rawane wara joni himbe je hewbe dilli gure mudun en be himbe du konan remobe non be himbe durobe non lati be du konan telsi mabbe egga be ko atano kuje goddo wodi hono mosola ha yaade e fi ko dartinde nangu en dun sabi en noddi himbe warone en de do yewtere eden tawda e gofu mbiyetedo
Ali Haruna awrejo commune Urujelaj
dum woni maire
commune ngal inshallah
mashallah anne
assalamu alaykum wa rahmatullah bidiya yakuba amadu be jaleedi makalu
him sumaila agriculture sai
mi hora sumana amadu mi noddi be gam batte ngal en yewtere en do studio kalangu heba pamtine bibbe wuro ko wonno wada joni mi fuddana monsieur le maire dum woni maire wuro Jelajo leydi maada wuro Jelajo ton himbe hewbe riwama eggi gure mudum en ko fuddam jandema woni arwa filnaade en jom gure foti won ko himbe mo en dilli te foyto jodoito
to farde men natude yewtere ko jinden dum mi wadante presentation commune on hono mo hollete noy commune o wori non watta ko yewtere nde do indoyden futen do fama hit wonno wi'a donc a fami commune wuro Jelajo. C'est vrai, nous avons le gorgal département sai au hono huber saïnde. Njajirnda mout un kantuba kovito superficie. Kilomètre carré di kemejeti wegu e jetati. No wodi wuroji lasso et tati. E hamuji kamoni gure non e ungwande no bili e gure joru ekon. Donc tout un wanana hisa hamuji chapan e nai editi. Do la sabu mo institut mbitedo ines. O hokimi donc la sabu dubi ujunaji didi e laso didi o commune wuro Jelajo no limene himbe ujunaji chapan e tati e jenai e himbe kemenjayon e himbe jeddo donc mi wartan e le yewteren meden ko juinden do dum hakika alla non masalaji no woni le commune wuro Jelajo sanne jonka e masala mo himbe yewtoto do mu hande kawoni hakkilo fukingo rafi hakkilo fukingo donc dun don dum memi commune wuro Jelajo sanne sanne gan hande to gonde den kala do mido wodi gurelle tawade himbe mudun dilli batamare de hunde fola le mayre se wana hudo e kese dum fudun yahan dum wado adima gure sappo e jeego woni ko jamaare mun dilli gere wari le chef lieu commune o hubere commune o kan woni gelaji fulbe gere du dilli nati torodi be fu be cendanama be kebi amma hegesh gan dum eno himbe non dilube yoppi kaddi ko lati ko wodi darje fugada eluba deji mabbe gese mabbe yeli mabbe woben don gauri sodi wakati mudum fa heba ko rentori heba no jamaare mu en remiri me dun don no Allah fodiri non wat dun don fuube dilli be acci dun kada denne semi hamji halaka fu te mu yimbe bendemay be awi be puddi demal amma do hani gese de wonne do don endan muradu o boni donc vraiment e be ngoni e tampiri sanne mais himbe le wuro Gelajo don e hore mudu semi adinima gada gorol don wala fu gese de manga kaddi gese de mano de fu yoppama wodi du kaddi mu munteji ko woni ada gada gorol don fa janya wande de pat himbe le wuro tabbingo go e hore mu ka en ka fu mu munteji mu pat adama donc mi ngondo no hala hadde e ma o e hore mu woni le munteji mu ada wodi mi do tawale be gese mu remaka faindu do rena do sogedi wono jodi don don e hore mudum himbe ratare mai parce que dum non hono dogoybe warbe be gardi e mumunteji mabbe baa goddunde mumunteji gan neddo fu anda noy batamare de wori donc mumunteji di le batamaje do bibbe wurobe do be jippi do e hore mum reman non do don mumunteji di woni donc ayi
gesedum
wari dum lati gesedem don wadai fiki denne se gelaji fulbe e hore mum no woni le nokuje de remay
hima sumaila an woni kawjido fi sa rusi demal do endan der commune mo sa imbite na to jor way han demi yala ele nokuje mon to jato don gollato no wotto himbe mun dum kebay remi hikkana
a rusi to min kawji fi deme mum min tawra ka sa don nan dam amma remobe hedde cencergu fu kebay remude gese mum undu alla e rafika jero hakkilu fukkingu tawangu der cakantaraje de enda fudu misali takkibe wuro gelaju der mabbe wobbe awi amma demal mabbe kan woni dartaki be dema sedda debe nani sonnyogon sebe dogga be boppa be dilla yehudu gelaju dun sabi biumi demal mabbe gal enden dartaki
anka amoddi bono a gorko mawdu wonko ando e majjun jonin dum bawda andu beedan demi do dabare ko hani wadede se honni e bandum wadi torre gonno wadede leede meden de
dabar ko baa beedude ko won ka Allah kay ngari gina ni Allah ngarama nimbe ana ko e mon tan ngarantu ngarano atilami Allah fu to so ni ngarande Allah wadi to fu mer e kan atta dabareji din do ni won ko baa beedude
de ayay fu no joni neddo mo hebay rimde gesa mudum fa hitane wonji tege wana do gawri gon woduno wala ko nyante mu yoppi adama dabaji mu adama gesa mu adama dum biata jomuda fotti mudum
to seni awala hina kay berne mani wayta bitoda kujje den do kay fu munyal na don de ni sayni horebe ben ni hollete horebe na wodi be do fa yotto mer en mer no wodi hore fa yotto gonnanti fu duniya kay ko burdi yaado ko iri ko do ni be jewata horebe ben ni woni ko doggitirte horeje do wala pamaru
to joni mer ciagal demangal hebaaki dimme won ko onon laami be gondo do ngada fa ballo remobe enda natu kono ko dum heb dum biltu
demal gal kam woni gollal horeal kangal tawete no dari ko tokkoto futokka donc no Allah wadi ridunni fay minen kay mi don dari no watto ko gomnanti gina kam on baba himbe fu noy watto ko ndara perte ngada do video noy dum wadirte comble kam on noy wudde de sukirte donc c'est ni wudde de
wi ama c'est en hande en gonto en waawede hunde fola e majji
hunde fola e majji
to yeli be accino ton dine noy won nananti
yeli dibe accidi e nananti gere kay hunde fuy wala le yeli moy gere du be mbi ino heddi sedda amani labi itoygo kay dun don kay mi e hore am wi be acca gan ko nido hebe fu sey heba yonki gina ko mi jo jawdi mi sikki yonay mi wadda hala majjum ada andi ko heewi e dilludu ni tefoygol nokkoygol e ko nandi e bandu masalaji kewdi wadi e majjum donc mi don tewra himbe acca dum don munyoni to go fu vidu on wadirte comble sey gomnanti kamoni baba himbe gina sey ndara noy watto ko wallira himbe gollal dabbunde gollal dabbunde kam woni yaayre nde noy watta ko himbe gollande tabiti himbe jotta ko nyobba juude ndara wi ka sendu sey hunde fu goddo itto gere wadda enen gina enen himbe tilube enen haani neddo fu tefa lawol gina no watta ko siriono siriya gollal dabbunde gal tambito umari saj e ditabel majjum fay partenaire en kam woni walloobe donc walloɓe fayi min durwanno min gatto fu ko tawe ɓe ɗowtiran himɓe fami no mbimina si wiyama ɗowtirugo fu ke wona waran jogo neɗɗo à 100% a ɓe daran kamɓe du ley tampirdi degré tampirdi fodde ko ɓe mbawi rondade gan neɗɗo fu dilli wuro muɗum mbeya wala mbalu wala nagge wala ba hunde wala ndesa gum fu wala hakika Allah on ɗon omo yurmini sanne amma ni fati o watta ɗum ɗon e hoore makko fa o sikka yal o wawa nafude ba hunde a o watta e hoore makko ke o nafa donc wallo ɓe ndo daran heɗum wawi wallorde ɓe.
Joni misle maire no wodi woɓɓe laatiɓe aɗa miijale leydi maɗa ɓe mbowa gaɗol golle ceeɗu e dabbunɗe en ɗan salde ɓe kokkama gollal ngal noyi ngal wawi latorade.
C'est vrai non non kan sini en adi la sabu on himɓe tawaɓe ko e ndiyam hono gorbi o wona wonɓe no laati ni dey no tokkiti gure tokkutuɗe gorbi o jama'are nde wala dow gorbi o nde kam ɓuuri ɗuuɗde. Amma ɗum ɗum fu baba on ni woni durwe neɗɗo fu hota wuro mum
woni Hammadi on
kan woni Hammadi o. Seni ɗum ɗon heɓaka ko ɗum to tokka maintenant no watta ko neɗɗo fu hota wuro muɗum ɗum ɗon kay gomnanti kan woni goo kan woni goo sey nde o waɗi reconquérir batamare nde ɗum woni reconquête batamare nde sey nde o filki batamare nde fawwuɗi o filko ɗum filke fa tabintine walla himɓe fu no wawi hotude ɗum fu no wawi joɗade wuro mum maintenant nden jon kay himɓe durwoto dara waɗa harka kuugi yayre hana woɗɗa e ɓawo majjum fayi tabiti guere kay du seyni nde ko yiɗaka sanne ɗum kan exode rural o ɗo wona ko yamira sanne noon dilloɓe yaha dabboa harta ɗum ɗon waɗi wakkati ko eɗum durwide noon seeɗa amma setilay wari fu ɗum ɗon duno wawi gam fami fu daran no yajiri dara fami fu heɓa daña mo neldi filowo au moins heɓa waɗa soutenir ɓaade nde.
Fa nden toma hima kollamin joni se honni e bandum waɗi ɗume woni dabareɗi gaɗon ton remoɓe enda fa heɓa bilto
to dabar sintinaɗaygte
to arande ko hani dawre kanni woni heɓude tabbintinde jonde jam de endan nder cakantarare de endan deni mo sola refke ƴeron hakkillo fukkigo go enda heɓaki ko dawra fuu daratako amma hakkillo fukkigo go enda ndeni heɓake iɗum wawi hollude himɓe koɓe gaɗa ɓe burto saɗornan ɗan endan ɓe bawa du waɗude ɓurna mabɓe nder koyirna fadde dungu warde cakantaraje ɗen no godi pete tawreteɗe ndiyam wakkati fuu de himɓe joɗɗinanama sigila demal nokkuje ɗe endan ɓe bawan remude nokkuje ɗen ɓe keɓa koɓe ñama nokkuje gondu himɓe no bawe golline kokke ñamdu gam wurnitidde karaje e laddeji batuɗi ɗi endan fadde mabɓe heɓude barke nokkuje ɗe ɓe demi dabbune de endan ɓe jooɗo wuroji mabɓe tawe ɓe dillay
inchallah min gartan dow ma maire aɗa miija himɓe no godi kase hoolare ko soƴƴoto nokkuje mumen ɗe no ɗum laati funa jiile maɗa
hakkika Allah hotugol ngo e ngol yiɗa amma ni fa himɓe wi a heeɓi garantie 100% wakkati ono raɓɓiɗi gina
monsieur hima soumaila ɗume woni haalama cakitorka e nder yewtere meɗen nde
yama rewodegte
dani ande gattanmi kan woni ɗum durwo firtude ko e himɓe dow laaɓi wartirde hakkillo fukkigo soɗude enɗan caka mabɓe de jonde jam nde enɗan heɓake himɓe ekkintine golle ɗe ɓe gaɗa wurude ko hana golle dungu ɗe enɗan tan ko watta ba dungu ngu enɗan wooɗay ɓe keɓan koɓe gaɗa ɓe ɓurda fadde mabɓe ummade dilla gam wurtade wuro hi oyde ko wooɗagom aɗa wartira wuro ɗum enɗan ekkintina woɓɓe ɗum woni
hiɗaka.
Non wantiri on nani ni yewtere nde min gaɗni on ɗum dartana fila hono fawar jondu kono demal ele département mo Sayi ko laati rafindenagu waddi caɗale sanne dow muɗum joni o kay ni yewtere men ɗe ɓerde en gattananna dow fiko darto durgol en kaali haala durgol ngol du caɗale ko no waɗa jonnon en ɓeyditi yewto woɓɓe warɓe fa gam batte Allah e wanna en hono yewtere durgol ngol enda no tawani maire mo commune no wuuro Dialadio Ali Harouna en kay a heddoto e amin ɗo enda jaara yewtere nde yesso fa hande du kondan en keeɓi yewto ɗinon woɓɓe mbiyen moy e moy
Alhaji Ali Amadou entretien Alhaji Ali Karaje malleje horejo e roggaɓe ɓe leydi Sayi
machallah
e Alzuma Sambu joɗiɗo dow inde pharmacie vétérinaire privé Sayi.
Non wontiri nenene kani en puɗɗan yewtere meɗen nde endan ga en mbiyayna caɗale ko durgol wonno yiya e nder département mo Sayi en noddidu himɓe laati wawɓe haalde dow majum fano gasi saabu maire leydi Dialadio leydi maɗa Dialadio ton ene andi no woodi caɗale sanne sanne caɗale ɗe woni hono ko ɗuuɗe dabbaji himɓeje gonno diwte nan no diwe no sogge no dillide aɗa wawi haaldemi dow majum seeɗa kala
taw mi yetti sanne Sumana Amadou ko kuɗa kan daande mi yewtida e maɗa dow harka durgol no wontiri ley commune Ourguéladio. C'est vrai non non e gaɗa demal fuu durgol kan tokki nde golleji ɗi talkaɓe wattu kala demal fuu durgol ngol no hakika Allah rafi hakkillo fukkingo ko woni hannde ley département meɗen Sayi o ɗum memi durgol sanne ɗe commune Ourguéladio. Donc noy ɗum memiri durgol, donc no ɗum memiri durgol woni e jo en dabaji wala hakkilo fukkingo. Si an kawjiɗo hunde a wala hakkilo fukkingo fu, donc tokkuɗa ɗum ɗo e hoore mum wala hakkilo fukkingo, donc ɗum hetta ɗum ɓeydo no haniri. Fuɗɗari fuu e no woodi jakkaji alhaadi jakkaji ko wiyete himɓe ladde ɓe fuɗɗuno no jaɓa e duroɓe fa yetti hikka o e lewru tubako e tendu juillet nayi ya joyi jama muɗum ɓe gari ɓe mbuwi dabbaji kewɗi komi wawa hokkudema dimma muɗum ɗo.
Donc nayi
be'i baali funo hen, donc kaddi ko tawa fownde guruwol wuroji kewɗi ɗo wawi lentudema e lule guélaio fulɓe ɗon yetti winde boal e seenoji an kani kaddi to laati lawol mabɓe ɗo ɓe gari koɓe gari attaque o kaddi ko laati lawol mabɓe fuu ɓe mbuwuno seni cottigel yalti amma fuɓe aduno pat go'o noonni. E ɗiɗaɓel majjum kasen fayin ɗum torri durgol, noyi ɗum torriri durgol hono zone moɓe mo himɓe dilli yoppi o batamare nden ɗo mumunteji ɗiɗo ɗi garti hannden ɗo batamare nde wawa taɓɓade ɗi
kamɓe dilloyɓe
heɓɓe dilli dillide e dabaji mum
wari
ɓe gari faɓe ɗuwo ɗo batamare nde no faɗini dabaji ɗi
gam guure kewɗe wani hawri nokku e wora
guure kewɗe illu ɓiɓɓe wuroɓe joɗinoɓe dabaji ɗi dabaji mumen tan nokkure nden heƴanta dabaji mumen kasen dabaji goɗɗi wari ɓeydi dow ɗon. Donc taux de charge o heewi sanne ko batamare nde rondi ɗum no ɓuri ɗum gam hannden joloki ɓe mbi a yiratadi joloki haako
Allah
e teddirka dabaji ɗi heɓaka jaɓaɗi ko ɗi gartira har ɗo reniri ɗo batamare reni nde. Donc ɗum ɗon no laati ɓilloru sanne tawiti min e hoore am miɗo yaha wuro mi yii dabaji gon amma yurmede majjum nangi kan sanne ske miso waɗi dabaji ɗi nde ayi wono signira ko ñaame fu wala kollaɗe jorɗe ɓole noon nde kollaɗe jorɗe ɓole noon no jiiɗa ha ko hecco fu lekki no mais huuɗo kay wala e leydi kam woni seni a adi e hunde fuu ko laati soɓɓirde goruwol wala ɗo dabaji dura batamare nden kay no go ɗo no taba ma ngal no woodi goɗɗum na wala to ni batamare nde wuurdi so jiiɗa huuɗo futan ley guesoy pamaroy keɓa koye rema koy ɗon tan donc vraiment masala no woodi
ɗon ɗum wonto a ndenago woodi
ɗon wonɗo a ndenago woodi amma mumuntey ɗi kay ɗon ɓillooru majji donc ni wonno durgol ngol wuurri ley batamaji amin ɗe hannde hannde
ene anndi leydi meɗen gurma hala to Guélaio en yaade tammu en yaade hartoruɗe en wakkatiji goɗɗo so ndungu warowi no wowno himɓe ne eggide e dabbaji mum en jaaha hono har park en ni yaade har toon fa nata leyɗe e goɗɗe noyi ɗum ɗon ne hitande hikka nde.
Donc e kamɓe wi eggahoɗaɓe donc eggahoɗako ngu masala ngarɗo e leydi o vraiment o lardini eggahoɗako gam fey seni en naati ley ɗon minen kay eggahoɗaɓe amin e hoore mum yii masala sanne ɗume woni masala o kaddi ko laati ko woni ɓiɓɓe leydi Guélaio ko yehi hoore park ni yaade eko nandi e mum e guure to ɓe mbownoon yaade se wakkati ndungu wari wala ngarduɗo e mumunte
fuu tetama
pat tetama fa laaɓi tar jomum seynde wartidi e sawru woɓɓe seyni jonka ka en ka hooti ley gallu toon yehi heɓoyi golle juuɗe ko hinnoto wonƴiti yoppi gollal muɗum tawaga gakkay naati jonka e gollal jamanu vraiment masala no woodi durgol fisibillahi durgol fulle hitande hikka nde durgol ɓuuri tampude nde leydi amin ɗo si a daari kasen ba e hedde e dabaji ɗi heɓayi wari fownde goruwol ga din don koti baggol torodi baggol meden torodi e makalondi don don e horum vraiment les tampiri non parce que be ketta be jaha to hani be durato e dum woy dum lati masal hakkunde mabbe remobe parce que batamaaji den don hebi remi amma batamaaji leydi janandino don no bildi an kayni de façon générale vraiment durgongol no bildi sanne
yonka se ñenta Alhaji Ali an woni mawru gaabe département mo saay fu e anani ko mer haali
minani ko mer haali sanne
joni no waawi ede dabbaaji di woni hoje hoje di wuri jelaajo tan non na kabe kam mo potti fu be jaada e mun no e nande maada ko dum woni ko rugabe warsobe yo hobe ladde be gonno gaddene
to gasi sanne fadde an yottaade ton ni medo ya do inde maada an delu medo yetta himbe radio kalangu hojoybe are mudum fu gari do der gallure saay heba jewtida e himbe gam deni himbe kaldata himbe ketta famrode deni himbe gala no burtina nyaw gongugu safari maggo hebataake e delu fil hakkillo ummingo ko wari wana gelaajo tanno wana tammu tanno wana saayi tanno no kuje de fu no memi no kuje den fu dere dungu narol dungu jewtungol gol warde hande himbe be leydi saayi waddambe kam bojji be dabbaji mudun teta no heewi sanne waddambe kam masala kambe ko e mun den kebay ko e mun den ngam rafi hedde hore mun woni potte anangeda anda fuko gadda wombe le ladde bendu de be kebi jomum kambe do be nanga dum
yonka potturu se ni habini be non
de kebi de be gi jomum de gombe cikkan dum tan be nanga dum fa ko be jaha be gadowa dum mabbe be pama ke
yewtino
be yewtino be pama ke a hena nido milado non tawa jomum ganga be tampini dum
ganta yoppi jawdi mum wadi yoppi golle mum
yoppi golle mum inde mum boni do woni der sai do hikkan wodi yeyrajo nangado no wodi gorko worbe nangabe der sai do jara enquête on wadowa tawa fei hune be gala der der murado der wuro sai wana gelaji wana tam kaway kangado kangado kan yehi yo habini be wi be odo kan wa, kan wadatani odo du kan wattani kan wattani do inde majjum tan be gari be koji ben direct say nyame balde sappo e go'o ko ben don kebi garti ay sadon mo fu wawa burde non gandeni ni do wadi gacce kay ko nanga no andi gacce mu nangi dum amma da jodi wurma a anda huni fu say gara nange da jare da a fami
cioppa golle ma boni
cioppa golle ma duma maada ma gam wobbe kay se kebi nyogel sedda fu wiyan ay mo ay wadde dum tawe do Allah jam o andana dum o wala der majju denka sador maji kay yonka say ni wi'en ni Allah gaddo sador maji on Allah hojan Allah wadana en nota ko tawe hunden Allah waylana en dum
anani faande to mer haali o wi wobbe no yarno durgol sey sawru mum ko wakki warti ba yankar wotal tokkay wari nay ko watto neddo fu anda adadu mudu futte tam e le nyaloma goto wobbe fuddi no natno wada golleji goddi tawi wana jonde bolde kay watta to onon woni ruggaabe dum e onon ne jogi do hardum do neddo jode ken durano durgo go sotte ke
minen kay ko min goni ko wondo amen ni min jamiran durobe seni jaman wari waana dago gorul biten na se gorul wari waddi diyam to ta wi anatan dum gandoda dun ara wawi jina no yaawi yawti da ma gam no wodi der hen dun do teenaade ko nani fu der hen ani jina ma fu goddo no waran no yawti dan e maada waro nyande gondu don da to diyan dan yawti de hema don gara jaha dum e koyde huni fu wala ba diyan ko jara wala to kan woni iri jamanu gartudo o ande egga hoda sembe meden fu egga hoda nata Burkina egga hoda nata leydi Benin leydi Benin leydi Benin noddi min wuro witengo Gogunu men jeyi ton hawrini be kolli min ke hambe be kadi jawdi leydi gon nata de leydi mabbe de kolli min ke baade jawdi mabbe leydi gotirdi non juwa commune hani joni jawdi juwan commune hano gelaajo wara sai sai maire mo wuro gelaajo wadana jomun derewol ke o juwalle commune on to o wara wana janano fa wana
leydi gotirdi
wana leydi gotirdi hano jawdi janandi kanka juwa nata kanka dun kabe kadudo non lay to dun tampini duroɓe meɗen ko heewi gam aɗa andi duroɓe meɗen ko heewi sayde yiiri hitere muɗum to si a yii say guira hitere ma fuu a yiiran hitere ma amma hitere nde dammata ɗum ɗum waɗi hunde fuu ko nanɗa gollira ko nanuɗa ɗum no ɓuuri mbiya sayde giwirɗa hitere maɗa ɗo radio ɗo min jooɗi min gaɗi yewtere min kolli nani ɗerol ko leydi Bene wurtini ke leydi Janandi bisa mum to waru faa komin burto ɗo fuu woɓɓe noddi min mbi kamɓe gabajo bisaji munɗen baali baaliɓe ɓe wi fay joni bisaji maɓɓe gere joli gere no woni Bumba inchallahu kamɓe ka goɗɗo fuu wawa hadde ɗum en kamɓe naata ɓe naati leydi Bene amma ɓuuray jeɗɗiri ko ɓe noddi min kase hamɓe wotuɓen ɓe mbi kamɓe min balla ɓe illa kamɓe illa dabbaji ɗin fuu nagama ɓe fuu ɓe goni kandi ayi say ko min ummi min tokkitake ɓe gandini a ardake fuu goɗɗum sayni jonka muña min ummi min dari kamɓe ɓe gina min pili gama seni yonki kay nangama fuu say filla dabba acci e ginandan komin keɓa ɓe duroɓe laso e goɗɗum noon faa komin keɓa ɓe fuu tawana tampiri waɗi mais bisaji ɗin ɗi keɓowama bo amma ko heewi majji fuu
tawi
bonnama
to allah to joni ko bene no wiya duroɓe Niger jolta frontiére maɓɓe ɗum woni natta leydi maɓɓe hoɗo e gaɓe meɗen ɓe on paamay ɗumen saabi ɗum yala wona ɓe gonɓe mbiya ɓe koolaki en nanoy
noonno andi si a hoƴƴi nokku gon eɓe goodi gonga gama ɓe gaɗi lasabuji maɓɓe kewɗi sanne ke ko enen waroɓe ɓen enen eggoɓe no hoɗa ɓen enen garta bonodaji kewɗi e garan baalen he wuuro jemma koƴen dabbaji men gatten nder gese ɗi ñaama nder jemma goto on jawten nde en jawti nde weeti subaka de ɓe gari ɓe gi'i ɓe jaa ɓe caamuwa he ɓiɓɓe wuroɓe wonɓe ɗon ɓen kono ummo waru hoore waɗa guri bule a yiina don ɓe laasiɓi kasen dan ndere himɓe meɗen waroɓe ɓen ɓe gi'i nder ɗon kasen ɓiɓɓe ladde wiyeteɓe ɓen ley no tokka ley duroɓe dabaji ɓen no naata e leydi maɓɓe ɗum ɗo ɓe gaɗi
daroddare duroɓe noon fa heɓa naata
e leydi
ɗinde
jomum wari no woodi gaddule duro no tokki bisa jomɓe bisaji ɓe no sorki e maɓɓe yaade ɓe gi ɗum ɗon fof anka kujje kewɗe noon gam no ƴamirɗa ni komin jeehi toon minen no nini min ƴamriɓe min mbiɓe to ɗumen woni dalili ko biɗon leydi Janandi gon bisa muɗum to naata e leydi moɗon
fuu leydi Niger
fuu ɗumanin nanano kollirmami ni hamɓe ɗu nonni ɓe kolliri ɓe gi wona goɗɗum noon ɗum waɗi ko baɓe mbi commune warde commune say tawi jomum no woɗi ɗerewol si wala ɗerewol nde naati e commune on si nangama wala ɗerewol fuu illa kam illa dabbaji mum fuu ɓe gaɗan ɗum mallaka
sallahu min jettima sanne Alhaji Ali a famtini fa woɗi noonnoon joni sey bonƴitoɗen e sumana na aljuma onon woni loctoroɓe dabbaji eyyi joni o hikka o ley hisabuji moɗon ko ni waɗi noyi gadduɗon e fi safari dabbaji saabu sembe moɗon woni tugal ngal nga heeɓi ngal waɗi no woɗiri no ha hunde fo jiɓodirni nanoyi ngal waɗiri so aɗa wawi fillade min seeɗa dow majjum
donc delo e tama sanne e miɗo haalan dow filla tugal en tout cas tugal kay tokka walana gaɗa dabbaji de dabbaji wala fo tugal wala min ni min kay ko ɓurata duuɓi jeegon ni zone gelajo min waɗata ɗum miɗa andi dammucci ɗe tufa ɗum warde hande hano ko waɗi hano ko hikka ɗum kay hano ɗum kay niɗɗo fuu elta ɗum Allah fu par ce que kadi dammucci ko wonno toon fuu mba gotel a yiyata ɗum donc ɗe dammuccol wala tugal wala
do hemere on keɓa ba joyyi jeegon
ley hemere wala ba 5% wala
non heɓaka joyyi ɗo hemre
donc sayde wi a tugal kay wala minen kay min gala fuu golle gon ko wona tugal donc hunde fuu kono woni ley département sayɗo dammucci ko nangani yaade nagge golooba beewa baalu fa wara e gortoɗe hitande fuu de min gaɗi évalier minen kan min paama yala wonno ɓeydo na wonno ɓuyto noon mais ana ko hikka ɗum ka ana ko ɓuyti noon ko hantu
kanka hantu
hantu noon ana ko ɓuyti hantu noon par ce que nokku fuu to garta tawa yomu no tawda nayi gaɗoji nayi hemere e laso
rawani tufino hemere e laso
a tufanino jomum rawani hemere e laso hikka gara a tawdata ɗo ɓuuri nayi joyyi sai dai a ganga hantuno wobbe no yaruno sauru tan wartiri antukani harka onno huljini sanne no yurmini sanne
man ne ngari himbe be no wodi fuko kollo tombe seeda ko fukkinto hakkilo sabu onon kay golle modon non on jangi dum do fila durngol gol won fuko bawdon hollude himbe be seeda ko watta ko be ngada
durobe
ko mumbe gineji mum boni be
en tout cas mo gineji mum boni kay wala fuko wata sana tilay saydi mun ko wardi tilay saydi jabira tilay me de wana dum hollore gon fu wala sana tilay tan ni non dabar gon fu wala
wontiri nan e hunno ko laati sadama sanne fa neddo nan do dum to tawa fu no andi ciadale wadi e majjum sabu seni jawdi maada do hemre a wawata tawrede ba joy ko heddini ma ne andi ka tampir wadi monsieur le maire joni kambe duro ben noy gondo do ngada dum gondo do cigili yaade yeso habaru fi mabbe noy gatto sabu no wono fide wakati fu nyimbe wada ko wete resilience kan wonno himbe titinkino kan won to wi a ga hunde maade wadi jonkay menen kam en kettinino dum titinkinarnde kan wonno dum won ko cirin do maji dum gondo do ngada dum gondo do ndara na jokka dum ngatto
to e fardeme wodo wade sanne yewterde ayi e harka dabaji ko jaadi ti gofu yamirore ko min kokki durobe woni min kokki be munyal be tiide munyal sanne parce que sini ni do munyay fu ko bida a mursi do a mursam buri majju fay min kollibe le teutur dabaji mabbe ni hakik alla dabaji gondi no majjadi kewal majji no wono yite le lumo bon wana kewal seeda majji ni farde yaade farde
lumo fa sonna
himbe no ngara lumo min kollibe be tiida tan e taykago e lumoji seni ibn gona be tay ko lumoji hunde ko lati masala ko wi fa tiida do harka jontugol majjum fu be kollami min turwa min gadna be fodde ko min bawi e fay mi don kollibe be tiida e munyal gandum en on neddo fu mo jawdi mum molta em na tana le adna keso don ngundan dan wayliti to mi don poda hakkiloji mabbe be tay ko be ndara ko jawdi ndi wono jabeedo yalawana SK be jida kana be nata le ngurdan ko be koyda e bande wotere donc be ngom don tewrab don do fay be munya tabiti seni wana ni jawdi ndi halka fe non fu danyan ko be jidi se Allah jabi
joni dabaji din teddi joni no wodi ngarnodi ko mo wuro e nande man
hakika Allah mi hebi modaba mun kankay wartunino buro paske be bi daba o arande kay o warti dum garino warti le zone o yili fa tampi
yayi
goddo fu wala do bandum wala do donc yala wakati mun kasen wobbe adi tidum Allah wadi be jari dum lumo to rodi ko watto sey sukabe gonno dawi an nagge mu en yi'ama le lumo do ko yehi do dabaydi wono lode e loreji do sey on dari o wi a ndika ngari wane no donc
on dari
be dari be tokki jonka e fa be pami moy waddi ngari ndi amma on do kamaji on do maji to vraiment mi don kolli ben don e munyangal faydu mi don goni fay mi don bullito e kambe tuba kobe kambe walloobe be kambe himbe projeji e gomnanti famita ke neddo fu mo jawdi mun jaba e mu fu nedda ko mun jabaama denne seni himbe fu nedda ko mun dilli leydi wala e durwan wattu fu be ngattana dum hakkilo sanne no wattu ko himbe nedda ko en warta sey tawe jawdi ni tafite amma fa jawdi tafite sey hebe batamar jawdi duroto kan woni
en
gartan fay hakkilo fukingo dum wadi ko mi don ela himbe fu munya watta sesare e golle de ko Allah waddi witoto neddo fu munyi fu yeggitan ya jawdi mum majina se Allah jabi du daber den don woni elawol dum don to wadan se Allah jabi tuba ko wi re constitution di chapter ɗum ɗon en jottoyto e phase muɗum si Allah jaaɓi inchallah.
To Allah jaaɓi a nanana to joni onon ne oɗon kolla ɓiɓɓe durooɓe mbayla dabare gan joni maire wi'i neɗɗo mo jawdi mum fu jaɓɓiɗa fu sana waɗa gurɗa goɗɗa wona ɗa anduɗoɗa no ɗan neɗɗo innamo e bamum rimuno ɗum ley mum no mawni ley mum ɗum andi se ɗum sottike ɗum jonka se ƴeewa kasen dabare goɗɗo oɗon goɗon darde e durooɓe sal no wawi waɗude golleji goɗɗi baka durgo wala kam mi nana ɗon jamiraɓe illu hannde waray
illa hannde waray miɗen jamira gama goɗɗum kayno ɗon illa waray no hollirte to illa ko ɗum hollira miɗen gaɗa noddoɗe yaade e durooɓe ɓe tinno jamanu on fuɗɗino waylo neɗɗo fu tinno jonda no aljuma haalirni woɓɓe tufanama duuɓi yewtude ɗi nayi hemre e lasu hande nde tawra woni joyina ko nandi e muɗum to fa e hande noon tawraɗo laso fu durwa tittinkino sanne laso ɗin fa e joyina sappo ɗin cottata cooda kaare maɗa garta nder gallure sukaɓe ma janga an e hoore ma paama diina maɗa waron na laso ɗin bumboɗa ana hemre fo to en jewi hemre laso ɗin e hoore majji warwan durgol majji tiiɗan na warwan ñande wotere goɗɗo wara riwaɗi ɗi fu wa'ano a joddakino fa e hunde ni ɗum kay jamma ila ñalawma miɗen gadda jamiroji amin tomin jooɗi min keeɓi dama hedde he moɗon radio ji noon tomin jeeyi e hawrineji noon min kollan ɗum kay to si en garti faka jonin si en garti faka jonin goduguel miccogel walagel goduguel miccogel walagel kan woni ɗime ɓeɓe bala uji kewti sakiraɓe meɗen ɓe bala uji kewti hande mani komin gaɗi reni on dow filla duroɓe tiiɗa e dabaji gama jonin pete puɗɗino joora jomɓe guese jom garti he golle guese dabaji ɗin ɗo hannden hakkiloji mum puɗɗino kota e guese min gaɗi hande reni on notta ko mohen futiɗa e dabaji muɗum amma min kolli du ɓe miccito sakiraɓe meɗen sako fa himɓe meɗen wuuro guelajo gama lawol fulfulde e lawol dina ano sawdir yaade ko giɗanɗa hoorema giɗana banda ko a bañanɗa hoorema bañana ɗum banda neɗɗo fu ko Allah wawni ɗum ko walliti mbawɗo wallitirde haɓɓana e waɗa mbawɗo jalama e waɗa mbawɗo kaɓɓel waɗa mbawɗo sakour waɗa million ɗuggal mum yiyaka buuɗel yawaka notta ko himɓe meɗen wuuro guelajo tampuɓe sanne lalle nokkuji ɗen fu no wodi tampiri bo amma hande de a hooƴi dow peccere e tati ɗen guelajo kay ɗiɗi e feccere nden fu kam woodi ɗum Allah e majjum miɗen nodda himɓe saayi leydi e commune saayi e commune tammu to ɗum fu to ɗum yeggi tan himɓe guelajo guelajo saayi tammu fu leñol gotol gonɗon suudu wotur dunno lelle ko memi guelajo fu memi saayi memi tammu ɗum waɗi miɗen nodda dow lawol fulfulde dow ruggaɓe warsoɓe fu mo hen fu tinno dara ko wawi e bawɗe muɗum wallita hamɓe
nde filla jiitol dabbaji ma juuɗi ɗum dufande gam golle mo abadaji onon kay oɗon gonɗon ballaɓe ɓe keeɓe ɓe jiiti seɗɗana ko wujji
machallah joni haka eɗen godi baali bujjowaɗi wuuro no wiite gorgala mami soɓɓirde toroɗi gam noɓe laasiɓori har gorgala koɓaje noon ɗi bujjowama ɗi gaddama wuuro saayi ɗo mais ɓe nangama police en nanguiɓe wuyɓe ɓen ko police en nanguiɓe waɗi waruɓe jamɓe baali guere kay jiiti nangui ɗimon dilliɗi mais no heddi bajon goɗɗi majji no keddi le fourriére saayi ɗo ɗin ɗon jomiraɓe majji garay ɗen kay ɗon miɗen gaɗa noddago neɗɗo fo anditiɗɗo baali mum bujjama nder hande ɗi godi luuɓe tati anditiɗɗo baali mum bujjama fo tinno wara warda e seede tabbat ko hollata kan woodi ɗi wara sogga baali muɗum ayyo ɗum nokko fu tomin matini hano ko wujja na min noddi himɓe min gati daaɗe e himɓe neɗɗo fu yii bisaji gonaɗi no cogge ko sikkiti to fu to deƴƴitin fu yawna lawlaw yettina e amin minen ɗu ko min darano min gatta ko tawe ɗi moɓo fadde jomiji yiitede
inchallah nan fadde min timmude en jahan to aljuma fa hande do filla cellal dabaji ɗi aljuma joni ko dum wardini jawdi hawrindiri di kawta nokkuji ngari kawti durande ne hoya fu hoya na wallahi di jonkay iri hedi won ko nati dabbaaji di ko paman dum wallahi honno murado wardini won no wadda
antukani de joni o kai na wallahi tawate tawedi e dabbaaji ni ko buri torrude dabbaaji hande woni won safa andi safa du hunde no latine non raban no faanu ko ali wala donc c'est dabbaaji jirgondiri fu lati di fuudi nangan safa antukani safa hika o kai mul ini sanne parce que no wodi safa gondo no warad memutee sanne safa demu andano do wana irma ko woni e dambu ceji no safa gondo joni mo warna sanne wala
kebada yotto wadi dabbaji din
antuka yotto wadi dabbaji hoya parce que moyen de déplacement wala zone onu wana ni huyerte ni zone
wala ko yaato tondu wala ko hoyaato
baddu wala ko yaata to yaate tondu holaka ayi
inshallah wodi jokka sen bi en Allah wallu en Allah mojjin en nani yewtereji di halaji modon di funanama hakika do en pami sadorma kayno wodi sadorma odo ono yerno on fu kollurdo en pami seyde himbe ummi dari de nyoje berde mu en ndara wayla dabareji Allah du ko na woni tan himbe ko watto ko himbe wada jonde lobber jonde jam do do won ko yewtere men e fulfulde en studio Kalangu tili faal hewtene ndegon kase en gadan yewtere famminde himbe noy ngurna himbe ngorno wada ene nokkuje de andam men mi cin tan du ko na radio Tapo FM don won do gadde yewtere men der gallure sayi ono be noddino de wari yewtene be fu be gaddi ballaga min Soumana Amadou do masiran tawa seni siaka assalamu alaikum